Radio Pulpit, 657 AM.
Angiphinde futhi ngimbonge uThixo, ngimbonge uNkulunkulu wethu osithanda ngendlela emangalisayo. Ukuphinde futhi asihlanganise nakulesi sikhathi besingabayini nje ngaphandle kwakhe. Uma-ke sithola leli thuba elihle kangaka, sibuke nesihloko sethu, Nkulunkulu wami esingamandla, esiwusizo, esiyidlile kakhulu impilo yami ekuhleleni laphaya. Kanti isihloko sithi, 11 dangers or threats that may damage your marriage. Ilokhu-ke esikucubungulayo noma esikubukile. Kanti proof text yethu isencwadini yabase-Efesu isahluko sesihlanu, ukusuka evesini leshumi nanhlanu kuya evesini leshumi nesikhombisa. Ephesians chapter 5 verses 15 to verse number 17. Siyambonga uNkulunkulu. Ngaphambi ukuthi sifunde, ngiyafisa ukuthi ke siphinde sithwale abantu abalele phansi ohlakeni lokugula, nabaseyibhedlela, nabaseyindaweni zonke. Uma nje sisazokhuleka ngiyanxusa, ngiyacela ukuba uhlanganyele nami sikholwe kunye ukuthi izwi lenkosi lithi okungenzeke ebantwini kuye kuyenzeka. Uma ngabe ungama-ke esikhaleni, uma kukhona omcabangayo osemqondweni wakho kulesi sikhathi, put their name while senza lo mkhuleko ukuthi inkosi imfinyelele, imthinte, ake sikhuleke. Baba wethu omuhle, Baba wethu onguyise wenkosi yethu Jesu, Baba wethu onamandla wonke, Baba wethu ongumdali wezinto zonke, naba bantwana bakho Nkosi kulesi sikhathi abalele phansi, abagulayo, the situation may seem hopeless, kodwa kulesi sikhathi we are calling upon every name of every person that is sick, confined to bed. We are saying in the mighty name of Jesus, receive life. In the mighty name of Jesus, be healed. In the mighty name of Jesus, be delivered. In the mighty name of Jesus, be set free. Father, I thank you that as we are praying, miracles are beginning to take place and wonders are happening as we pray. Thank you for healing every person. Thank you for delivering every person out of any oppressions that they are facing right now. Thank you for their healing, Lord. In Jesus' name, permanent healing, permanent deliverance for every individual as we lay, my God, our lives before the cross, knowing one thing, ukuthi akhona amandla esiphambano, sibonga ukuphila okuvela ngemivimbo kaKristu. Thank you, Holy Spirit, for sealing their healings, their deliverances with the blood of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Siyamkholwa uNkulunkulu, siyamthemba ukuthi ke kukhona ukuphila, kukhona ukuphila kuye. Siyambonga uNkulunkulu ke sizoqhubeka nesihloko sethu esihlezi naso, esisicubungulile, siqale ngaso kulowaye nyaka ophelile. Sibonga ukuthi singene ngaso kulo nyaka oqalayo. My God, we give God the praise. Kanti incwadi yabase-Efesu isahluko sika 5 verse 15 uthi ke, so watch your step, use your head. 16, make the most of every chance you get. These are desperate times. 17, don't live carelessly, unthinkingly. Make sure you understand what the master wants. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi siqale lapho. Kanti ngesiZulu athi ke, ngokuba ngakho ke bhekisisani ukuthi nihamba kanjani, kungabi njengabangahlakaniphile kepha njengabahlakaniphileyo. Nithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Ngakho ke ningabi yiziwula kodwa qondani okuyintando yenkosi. We really bless the Lord. Kanti sigcine sithintile laphaya Sathi ke we are noting ukuthi umhlaba esikuwo uletha nantoni na embi engaletha ukonakala kumshado wethu uma singaziqaphile noma uma singazigadile. This is why we're saying we need to be extra careful. As we have said, ukuthi ke, as we're going to touch on these dangers, ukuthi there can be one or more dangers. The more dangers you face, the more threats you face. You are actually dealing not only with one problem, but you are dealing with multi problems in your marriage. Kanti ke singena ke ku threat number one, which is very much important. Poor communication will damage your marriage. Poor communication will damage your marriage. Sithinta les leyo part ke ukuthi ke ukuhluleka noma ukungabi nezingxoxo noma ukukhulumisana okuhle okunamandla nokuqhubekela phambili kungawulimaza umshado wakho. Siyazi ke ukuthi sike sazama ukuchaza kabanzana ukuthi ke the word communication, we can communicate in different levels. We can communicate verbally, sikhuluma. We can also communicate non-verbally, singakhulumi kodwa kukhulume izenzo zethu. So it is very much important to know ukuthi ke i-communication needs to be a two-way traffic where it's a situation of a give and receive. So in other words, we get to the point where we are actually learning the importance yokuthi masikhuluma kufanele sikhulume sikhulumisane sizwane sifinyelele la esingathi khona impela kukhona ukubambisana kukhona ukuzwana. And ukuze sifike kuleso sigaba eyona nto ebalulekile ukuthi sike sagcizelela ngaphambili ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu oxoxisana naye ngoba kunenkinga noma kukhona ukungaboni ngasolinye. Kaninginingi ke uma singena because of that challenge esifacene nayo, it's very important as we put it ukuthi ke lalela ulalelisise. And ukulalela ulalelisise, we normally say it takes time to work on a listening skill. Kaningi umuntu uyakhuluma, already I have something to say, already I want to actually respond on what they are saying. So that actually shows that you have poor listening skills. Awukwazi ukumuzwa umuntu akhulume aze afike esiphethweni salento ayichazayo. In between kuyenzeka futhi ukuthi kube nama interruptions uma umuntu ethi uyakhuluma umnqamula umlomo. So those are some of the things that actually shows the poor listening skills and the lack of communication. Okuyizinto ezijwayelekile nesingavamanga ikaningi ukuthi ke siziqaphele njengabantu abakholwayo. Yingakho ke sithi poor communication will damage, izowonakalisa umshado wakho. Lapho khona uma kufanele nikhulume kaningi, futhi enye into engivame ukuyisho ukuthi kuba buhlungu uma ukhuluma nomuntu owazi yonke into. Oh, that is very, very sad to actually have somebody that knows everything. So kaningi noma wazi kuhle ukuthula. Khona into engake ngayifunda ngisasebenza ukuthi we would actually, you know, uyothola ukuthi uma siya kube lungu, you would go and tell them this, kube sengathi akezwanga, and the next person will come and tell them. They will actually listen to actually compare the truth between what is being told. So not only because they knew what was being said, angeke ukuthi ukhuluma naye, no, they've already told me, but they will actually pay attention to all the details that are being brought to the table just to make sure ukuthi what has been said before, it's the same or there is a different version of that story being told. So ingakho ke ngiyaye ngithi mina kwesinye isikhathi noma sazi kuhle ukuthi sizithobe sisehle ngoba kukhona esingakwazi okusha okungavela esingakuzwa uma singazimisela ukuthi ke I want to listen and not say anything. I've learned ukuthi ke empilweni yami ngibe yilowo muntu wokulalela noma ngabe into sengengayizwa ngaphambilini, but ngibe nawo nalisasasa an interest yokulalela what the next or what the person may be saying to me, because it is possible ukuthi kungaba khona information esele ngaphandle engingayizwanga kahle noma engingakayitholi, kodwa ngenxa yokuthi ngithi ngiyazi already I might miss, you know, every detail esele ngaphandle. So ukuvula izindlebe as if you don't know, it does help a lot. So I'm encouraging us ukuthi ke when we come to this point in your communication, we need to actually learn and master communication to our utmost best. Singabi laba bantu bokuthi sazi konke, but sibe laba bantu bokuthi noma sazi sisafisa futhi ukwazi, sisafisa futhi ukufunda kangcono. In order for us to communicate better, it takes ukuthi sizehlise, it takes ukuthi ke ngithi ngiyehla noma ngazi kodwa angazi, teach me so that I may know even better. So ke na into evam ukuthi yenzeke, this is one of the most prevalent causes of marital problem. Into ejwayelekile ke leyo ukuthi ke kaningi ma imishado imile kube khona the poor communication, and it can come in many different forms. Kodwa sifuna ukuyigcizelela lento eshiwo incwadi yabase Efesu chapter 4 iverse lika 15 lithi laphaya, kodwa sithi sikhuluma iqiniso silikhulume ngothando, sikhule ngakho konke kuye oyinhloko uKristu Jesu. Oh my God, ngamanye amagama lithi iBhayibheli la, uma sikhuluma, sikhuluma iqiniso silibeka ngendlela yothando. That is to think what I'm going to be saying to this person. Ukuthi ke noma yini engiyibekayo ayingazwakali kabi, ayingamlimazi, noma kuyiqiniso kodwa akube nendlela yokuthi kukhulumeka kanjani kuye ukuze angalimali emoyeni, angalimali emphefumulweni, angalimali enhlizweni. So kubalulekile ke ukuthi uma ke sibeka iqiniso, love should be, you know, the central part of e-communication yet. Any communication that lacks love, kuba khona some abusive words, some mean words, whatever words that can be used can always be found there because there is a lack of Christ. So in Nakoga City, we need to actually get to the point where we are growing in every way in the Lord Jesus Christ, who is the head of all things. While we communicate in our marital relations, we ensure that love becomes the center. It is as the head, Christ is to be the Lord of all our communication. Simbeka uNkulunkulu ukuthi ke kuyo yonke into esikhulumayo makubonakala uThixo, kuyo yonke into esisho makuvela uKristu, kuyo yonke into esisho makubonakala ukukholwa. Ma kungasoleki ukuthi oh Nkosi yami, kodwa ke yena wayisho vele. So indlela esikhuluma ngayo, njengoba sasishilo kwaseqaleni ukuthi our goal of marriage, it is to glorify God. Uma ke inhloso yethu ingukwenelisa nokuthokozisa uNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu atuswe, uNkulunkulu aphakanyiswe, kubalulekile ukuthi noma ke sesikhuluma, we must in every way bring Christ to the center of everything. Ukuthi ke sometimes when I speak, I need to be considerate ukuthi by the way uthini uNkulunkulu mangikhuluma ngisebenzisa iverbal abusive language, you know, uthini uNkulunkulu mangisebenzisa ivulgar language to my wife, to my husband, uthini uNkulunkulu kuyo yonke lento uma ngisebenzisa you know, ivulgar language to my children, ngisebenzisa swearing words, whatever you can call it to be, you know, all those things. Uma silethe uKristu kuyavama ukueliminate, you know, those words as mean ukuthi ngabe uNkulunkulu uyathanda yini ukuthi ngibize indoda yami ngesiwula, ngibize umyeni wami unkosikazi wami ngesiwula. Uyakuthokozela yini uNkulunkulu ukuthi ngithi kunkosikazi wami akanangqondo, ngithi kumyeni wami akanangqondo? uNkulunkulu uyakuthokozela yini ukuthi ngithi unkosikazi wami useless noma umyeni wami useless? Those are some of the things that I believe we need to look at, ukuthi sometimes due to ukuthi sikhuluma size sifike la mhlambe ikuthinteke khona imizwa, bese ke ingasahlali ngendlela okufanele izwakale ngayo. So ngamanye amagama ke kuyo yonke into efanele siyikhulume, kufanele sibuze umbuzo ukuthi ke konke engikushoyo ingabe kuyamthokozisa yini uKristu Jesu, ngoba konke kufanele sikwenze kudumisa yena, kutusa yena, kuphakamisa yena, kuthi yena uyinkosi nomsindisi wempilo yethu kulo mshado, noma kusho okunye okwahlukileyo. So kubalulekile ke ukuthi ukuze inkosi isisize empilweni yethu, njalo masikhuluma, njalo masenza, kufanele sibe nombuzo ukuthi ingabe lento engizoyisho kunkosikazi wami, ingabe lento engizoyisho kumyeni wami izomthokozisa yini uNkulunkulu uma ngiyikhuluma ngale ndlela? Ngamanye amagama, is let happy before we even say anything, we are examining anything and everything in light of God's word. Noma ngabe kuliqinise lingakanani ekufanele ngilikhulumile, ngilivezile, one, kufanele kubonakala uthando kuleyo nto, two, it needs to be examined in light of God's word, ukuthi will God approve the manner that I will actually communicate or say whatever I will be saying to my husband or to my wife. So kubalulekile ke ukuthi ke kwesinye isikhathi kungaba yilo iqiniso, kodwa iqiniso liyadinga nalo ukuthi li-communicatewe ngendlela yothando. Liyadinga futhi ukuthi yonke into engiyishoyo makube ukumakha lowo engihleli naye, kungabi ngokumbhidliza, because kwezinye iy'khathi we say things in order to destroy the next person. Kungabi ukuthi sikhuluma ukwakha, kodwa sikhulumela ukubhidliza ngenxa yentukuthelo evela emizweni yethu, ukuthi ke mangikhuluma whatever comes angibe ngisacabanga, and you know yonke into efikayo ukuthi ngiyisho ngiyayisho, yonke into efikayo ukuthi you know ngiyenze ngiyayenza ngaleso sikhathi, whether it's verbal communication or non-verbal communication, but all in all ukuthi konke sikushoyo kufanele kuveze uKristu. Yebo, ngesinye isikhathi kungaba liqiniso ukuthi ulimele, kungaba liqiniso ukuthi mhlambe awuphathekanga kahle, kodwa akusho ukuthi ke ngoba nakho unesimo usungakhuluma noma ngayiphi indlela. You still need to examine everything, as we are saying, in light of what will he say if really God were to listen to me, or if Christ were to listen to me, or if the Holy Spirit is present here and I'm saying whatever I'm saying, will he be pleased with anything that I could say to my wife? Will he be pleased with anything that I can say to my husband? So konke lokhu uma sikuyisa lapho, kubuyisa ulimi lwethu ukuthi lungabe lusashelela-ke, bese-ke lungasabopheki ngamatomu, bese livele nje luba, you know, kukhona abantu athi mina vele uma ngikwatile noma yini efikayo ngiyayisho. Cha, akufanelanga kube ukuthi uma usuthukuthele noma yini ofikayo uyayikhuluma, kodwa kufanele ubuyele ekuthenini, njengoba sasike sasho sathi ekuthukutheleni we still need to make a choice. It does not mean that when we are angry, we have a right to say our piece in whatever way, in an unloving, you know, way that we can express ourselves. No, we still need to use love ukuze sizi express to the people that we love the most. Asikwazi ukuthi ke sikhwele sidilika sizehlela sikhulume noma yini efikayo, kodwa uma sifika sikhuluma kufanele noma ngabe sizizwa ngayiphi indlela, siphazamisekile, kushayisenwe ekhaya mhlambe ngemibono, mhlambe ngokukhuluma, asifanelanga sikhulume noma yikanjani, asifanelanga senze noma ikanjani kodwa sidinga ukuqaphela ukuthi ke yonke into esishoyo yonke into esikhulumayo noma ngabe isiphethe kabi noma ngabe iliqiniso noma ngabe mhlambe ingaleyo ndlela ebonakele ngayo we still need to make sure that our communication as incwadi yabase Efesu ithi ke sithi sikhuluma iqiniso silikhulume ngothando sikhule ngayo yonke indlela kuye oyinhloko uKristu. So ngamanye amagama, our goal it is to ensure that Christ, even in our crisis, Christ is celebrated, Christ is glorified, Christ is exalted, Christ is praised. Little Bible, muso wakhentabeni ungesitheke. Asimela phake bangcwele bese siyaqhubeka ngaso lesihloko sethu inkosi yomusa isibusise. Amen.
Faith, hope, and love. Experience victory in your life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.